Ebitongole ebirabirira abantu mu nkambi ez'ababundabunda ne ssettendekero wa Makerere bitandise kaweefube w'okudduukirira abantu abali mu nkambi ezo omulina okubabangula ku ngeri ez'enjawulo ze bayinza okuyitamu okweyimirizaawo. Kino kiddiridde okukizuula nti obuvujjirizi obuva mu bannamikago n'amawanga agabakyeruppe bwongedde okukeewa eri ababundabunda. Okuva gavumenti ya Amerika lwe yayimiriza obuvujjirizi mu mawanga amankuse eri naddala mu Afrika, ubiragiro by'omukulembeze wa Amerika Donald Trump, amawanga agalina ababundabunda abangi naddala mu Uganda gabonaabona nnyo. George Williams Kiberu akulira enzirukanya emirimu mu kitongole kya ADRA Uganda asinzidde ku mukolo ogw'okwanja ebyava mu kunoonyereza okwakolebwa abakugu mu ssettendekero wa Makerere mu by'obulimi n'okutereka ensimbi, n'agamba nti abantu abali mu nkambi ez'ababundabunda babadde basoomoozebwa olw'obutaba na nsimbi zibakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Kiberu agambye nti singa essira liteekebwa nnyo ku by'obulimi n'ebyobutonde kiyinza okwongera amaanyi mu kulabirira ababundabunda mu nkambi ezo n'okubafunira emmere wamu n'ebyetaago.
Nga basobola okulima oba omusana gwaka oba enkuba etonnya, ekirala basobola okweterekera ku ssente zaabwe ezo ze bajje mu bye batunze nga bakozesa obubiina bwe tuyita sako, n'ekirala nga basobola okukozesa ettaka lyabwe nga bafuna sente okuva mu bibiina ebiwola sente, nga basobola okusasula biruzi z'amalwaliro, kulaba nga basobola okugula.
Olupooti Silver omuyizi ku ssettendekero wa Makerere era nga y'omu ku bakulembeddemu okunoonyereza kuno agambye nti basazeewo okuteeka essira ku kutendeka ababundabunda ku nnima ennungi ey'omulembe naddala nga balina ebirime ebikula amangu. Okero Robert yokuwa mukitongole eky'ennima ennungi ku ssettendekero wa Makerere agambye nti ekyo yakisusse okukosa abantu mu nkambi ez'ababundabunda n'ebirime ebisinga bisaanyiziddwawo omusana apereketya n'ekivaako enjala okuzinda enkambi z'ababundabunda.
It's really good that people are thinking around irrigation. Irrigation will be a very good strategy for us to adapt to climate change. Because when you provide plants with water, you're giving them a substrate, something they can use in photosynthesis. So this is very important. Irrigation water will provide substrates that can be used in photosynthesis.